ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lezokholo elizibiza ngokuthi ivangeli elitsha labakhethwa kwaya lona eselethule idlalade lalo lesibili elilesihloko esithi Nkosi ngisize. Nangu umkhokheli waleli qembu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngizomphilela
uJesu.
Ngiyabingelela Nkosi yami, ngiyabingelela emsakazweni ngiyabingelela kuSitio FM ngikhulu ukuzithoba obingelelayo ngoStafana laphana ethi Paphisa ivangeli elisha labakhethwa isungulwe ngo-2021 sakhipha isithi lokuqala ngonyaka odlule bese kuba khona leli esiyiphushayo njengamanje.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba yizo lezi 07 1 0 2 3 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ngasithola kulezi number bese ngizise khona lapha.
Abalandeli ubashiyela wapha manje.
Aba senjalo isilandela ngendlela abasilandela khona. Kuthi ngizathi sifufuza kulo mculo. Abasebenzele siyabathanda. Siyabathanda sicela ngathi sisinike izindlela sisilandele kakhulu. Enkundleni zokuxhumana nje khona lapha. Sibafisela amaholide amahle. Abanye namaholide amahle besiphathe kahle.
Thank you.
lelo ke bekulivangeli elitsha labakhethwa kwaya besigqibela ke uhlelo lothu lwanamhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandey.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.